Lamaan dhalinyaro ayaa u socota makhaayad.
The young couple goes to a restaurant.
Waxay fadhin miiska.
They sit at a table.
Wariye wuxuu u yimaadaa iyaga.
A waiter comes to them.
Waxay eegayaan menuska.
They look at the menu.
Haweenka waxaa doonaysa baasto.
The woman wants pasta.
Ninka wuxuu rabaa steak.
The man wants a steak.
Waxay kaloo dalbadaan cabitaan.
They also order drinks.
Barmidka ayaa qoran dalabka.
The waiter writes down their order.
Waxay sugiyaan cunto.
They wait for the food.
Cuntada waa fiican tahay.
The food is very good.
Waxay ku raaxaysanayaan cuntadooda.
They enjoy their meal.
Kadib cuntada waxay bixinayaan biilka.
After the meal, they pay the bill.
Waxay ka tagayaan makhaayadda.
They leave the restaurant.
Qorraxdu si fiican bay u iftiimaysay.
The sun was shining brightly.
Shan muftiga saaxid.
Five friends sat on a blanket.
Waxay haysteen sanduuqyo iyo miro.
They had sandwiches and fruits.
Saaxiib ayaa ka hadlay qashinka dib u warshadaynta.
One friend spoke about recycling.
Waxay tidhi waa muhiim.
She said it is important.
Saaxiib kale ah ayaa xusay in geed la beero.
Another friend mentioned planting trees.
Waxay rabaan inay nadiifiyaan beerta.
They wanted to clean the park.
Waxay qaateen dhalooyin plastic ah.
They picked up plastic bottles.
Waxay dareemay farxad inay caawiyaan.
They felt happy to help.
Waxay qosleen oo sheekooyin wadaagaan.
They laughed and shared stories.
Dhammaadka waxay qaateen sawir.
At the end, they took a picture.
Waxay ballan qaaday in ay dabeecadda difaacaan.
They promised to protect nature.
Waxay ka tageen picnickooda iyagoo dareemaya wanaagsan.
They left the picnic feeling good.
Sanadka 2025, teknolojiyada IPTV waxay noqon doontaa degdeg ah oo siman.
In 2025, IPTV technology will be faster and smoother.
Khubaradu badan ayaa aaminsan in tani ay dhici doonto dhowaan.
Many experts believe that this will happen soon.
Dhowaan waxaa jirtay hakad adeega Airtel.
Recently, there was an outage of Airtel's service.
Tani waxay saameysay isticmaalayaal badan oo ku tiirsan IPTV.
This affected many users who rely on IPTV.
Isticmaalayaasha ayaa niyad jabay waxayna doonayeen jawaabo si dhaqso ah.
Users were frustrated and wanted answers quickly.
Airtel waxay ballan qaaday in ay xalin doonto dhibaatooyinka goor dhow.
Airtel promised to solve the problem soon.
Mustaqbalka IPTV waa mid aad u iftiimaya.
The future of IPTV looks very bright indeed.
IPTV hal todoba buro ayaa yimid, waana uu si horena wax u qabo bulshada tiknoolajiyada.
The iPhone 17 Pro has arrived, and it is already making waves in the tech community.
Khubarada badankooduna waxay ku raacsan yihiin in korodhku waa muhiim waqtiyadan.
Many experts agree that the upgrades are significant this time.
Horumarinta kaamirada ayaa si gaar ah u xasaasi ah, iyadoo leh tirada megabixel ka sareeya.
The camera improvements are particularly noteworthy, featuring a higher megapixel count.
Dhaqaalaha waxay ku faraxsan yihiin astaantan.
Reviewers are excited about this feature.
Nolosha batteriga sidoo kale waa la hagaajiyay, waxay ka socotaa waqti dheer inta u dhaxaysa lacagta.
The battery life is also improved, lasting longer between charges.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah isticmaalayaashu waxay soo sheegeen dhibaatooyin kulul oo aan caadi ahayn.
However, some users report occasional overheating issues.
Mushkiladani waxay u muuqdaan inay dhacaan inta badan xilliga isticmaalka culus.
These problems seem to occur mostly during heavy usage.
Inkasta dhibaatadan yaryar, waxqabadku wuu sii socdaa kabul.
Despite these minor issues, performance remains top-notch.
Guud ahaan, iPhone hal todoba buro waa horumar la mid ah dhaxalkiisa.
Overall, the iPhone 17 Pro is a worthy upgrade from its predecessor.
Kuwa lay kormeeraya koronto, iPhone hal todoba buro ma saamixayso.
For those considering an upgrade, the iPhone 17 Pro will not disappoint.
Gabagab, iPhone hal todoba buro wuxuu ka dhex muuqdaa astaamaheeda heerka sare.
In conclusion, the iPhone 17 Pro stands out with its premium features.
Waa telefoon ah oo daboolaya baahiyaha isticmaalaha casriga ah si cajiib ah.
It is a phone that meets the demands of modern users exceptionally well.
Aragtiyadu nafsiga waxay u adeegaan sidii xuduud loogu fahmo ka kanaanta dhaqanka aadanaha.
Psychological theories serve as frameworks for understanding the complexities of human behavior.
Dhexda kuwan aragtiyaha daawaynta maskaxda dhaqanka, EBTI, waxay ka dhex muuqataa taageerada cilmiyeed iyo codsiyada wax ku oolka ah.
Among these theories, cognitive behavioral therapy, CBT, stands out for its empirical support and practical applications.
Daawaynta cognitive behavioral waxay xoogga saaraysaa xiriirka fikirada, dareenka, iyo dabeecadaha.
Cognitive behavioral therapy emphasizes the interconnectedness of thoughts, feelings, and behaviors.
Isku dhafkaani saas waxay saameyn ku yeelanaysaa caafimaadka maskaxda, badanaa waxay keentaa walwal iyo niyad jab.
This interplay affects mental health significantly, often leading to anxiety and depression.
Dhakhaatiintu waxay isticmaalaan arrimahaas si ay u hagaan faragelinta loo habeeyay baahiyaha shakhsiyeed.
Therapists utilize these insights to guide interventions tailored to individual needs.
Intaasi aragtiyo psychodynamic ah ayaa baadhaya doorka geeddi-socodyada aan la dareemin ee qaabaynta dhaqanka.
In addition, psychodynamic theories explore the role of unconscious processes in shaping behavior.
Hababkaas waxay kashifayaan dhibaatooyin qoto dheer oo laga yaabo inay ka qayb qaataan cudurrada kala duwan ee maskaxda.
Such approaches can uncover deep-seated issues that may contribute to various psychological disorders.
Falsafada binist ah, ka danka habka dhaqdhaqaaqa nafsiyadaha, waxay xoogga saarayaan suurtagalnimada koritaanka ee dhismaha.
Humanistic theories, contrasting with psychodynamic approaches, emphasize the inherent potential for growth.
Waxay u doodaan hab-maamuus macaamiisha oo mudnaanta siiya wacyigelinta iyo isbehelida.
They advocate for a client-centered approach that prioritizes awareness and self-actualization.
Aragtida dabeecadda dhanka kale diiradda saaraysa wax ka beddelida ficilada muuqata.
Behavioral theories, on the other hand, focus on the modification of observable actions.
Tignooyinka ku saleysan dhaqanka ayaa ku talagalaya in la xoojiyo falalka la rabo in la ilaaliyo ayna dhimaan dhaqanada aan la rabin.
Techniques rooted in behaviorism aim to reinforce desirable actions and diminish unwanted behaviors.
Dhammaan aragtiyadan waxay bixiyaan meelo kala duwan oo kor u qaadaya fahamkeena caafimaadka maskaxda.
All these theories offer distinct vantage points that enhance our understanding of mental health.
Ku soo baxay, waxaa maanta lagu shaaciyay in Emma Mackey ay mateli doonto naagta cadaanka ah ee caanka ah ee filimkan cusub ee Netflix ka dhigan Narnia.
In a stunning revelation, it was announced today that Emma Mackey will portray the iconic White Witch in the upcoming Netflix adaptation of Narnia.
Greta Gerwig, aan ah dabo ah dhaqan sheeko hal abuurkeeda, ayaa filimkan la filayo inuu agaasimo.
Greta Gerwig, renowned for her innovative storytelling, will direct this much-anticipated film.
Daliilku waxay caawa ku dhawaaqayaan doorashooyinka ka mid ah, iyaga oo sawira isbarbardhigga Tilda Swinton ee aan la hilmaami karin ee taxanaha asalka ah.
Critics are already buzzing about the casting choice, drawing parallels to Tilda Swinton's unforgettable portrayal in the original series.
Sida Emma hoos ka dhigan tahay si ay u keento qoto cusub oo dabeecadka oo caqabad ku ah tarjumidda hore.
Emma's performance is expected to bring a new depth to the character, challenging previous interpretations.
Jabinta wuxuu noqonayaa mid la dareemi karo marka taageerayaasha si xamaasad leh u sugaan sii deynta filimada mustaqbalka sanadka.
The excitement is palpable as fans eagerly await the film's release later this year.
Marka la filan sawir Emma ee dhiiga cadceedu inoo dibidu karsiis dhis aan jiid cusub.
As anticipation builds, Emma's portrayal of the White Witch may redefine the character for a new generation.